It's a full restoration of the church to its original look, 1874. We have pictures of what it looked like then, and they had arched windows then. There was a bell tower on the very top of the church, so that'll be put back up. The exterior will be batten and board, restored to the original look. How much timber will have to be removed because of borer? We can see some areas that are borer ridden, so they'll have to be completely replaced. But at the end of it, we will have a church fit for purpose, that is waterproof, bird proof, and hopefully will go for another 48 years before it needs any tender loving care again.
Te rā nei, he rā kia whai mātou he ngākau hou. He ngākau hou mō te tahi kaupapa tawhito. Nā o mātou mātou tupuna tēnei kaupapa i whakatū, i whakamaua. Kia tū ai te kaipiture kei Wanganui a mātou i Tawa Wāra. Kia tau mai hoki te rangi Māori kei runga i a mātou. Kia tupu ake te ngākau o tēnā, hei oranga anō mō mātou katoa.
We have Nikki Rawiri, who is the granddaughter of Uncle Willie Munga and Auntie Kath Munga. Her company are asbestos removal specialists, and they will be coming on to the site to remove all of that dangerous material from the church, and then of course following on from them will be the carpenters will be able to, which is a local company, Kiwi Carpentry, owned by Rob Benny from Awanui. Rob is a specialist in working on restoration of churches like this. Not many carpenters will take on something like this because there's so much unknown underneath, and people like Rogers and Rogers, Jack Rogers was here today, and they will be re-roofing the whole building.
Oh, mai rānau i whakapono te hapori ki tēnei kaupapa. Nā tō mātou tupuna, pōroa, te kōrero, kia ū ki te whakapono, me aroha te tahi ki te tahi. Nā, ko pērā tonu te wairua o ngā mahi nei, o ngā kōrero nei, nā ko pērā tonu hoki te hanga o ngā mahi o te hunga e mahi ana ngā mahi. Kia piki ake te ora, kei Wanganui a mātou, ki te hapori nei. Kia piki ake, kia ora ake hoki mātou mea mātou nei tamariki.